Where's me when the booty say low? Where's me when the booty say low? Away on the command she sold. Away on the command she sold. Ale uya kwe ni kato. Ale uya kwe ni kato. Away on the command him a goal. Away on the command him a goal. Alo uya kwe ni kato. Kishungoni siya mirunesh. Alo uya kwe ni kato. Kishungoni siya mirunesh. Alo uya kwe ni kato. Kishungoni siya mirunesh. Alo uya kwe ni kato. Kishungoni siya mirunesh.
Nifamani aranze veta, churu kato. Nifamani aranze veta, churu kato.